le vele mapushe nami. Ngabu wena lohla levezwa ugogo. Ngabu wena lohla luvele mapushe nami wento. Ngabu wena lohla levezwa ugogo. Senkatene.
Goku yakulu, figa njalo ngephupho uthi lo muzu ngathuthu. Mangathola wendla hleli khona ngasukuma ngicela usiveze themba lami nangugogo yangkhulu. Uthi gogo nenhlonipho, uthi gogo siphethe kahle, uthi gogo wena ukhuthele, musika babuzophatha kahle. Uthi gogo wena unobuntu inkomo zami ngeke sikhali, muzoyohlala ushunqa njalo emabhodweni ngeke silambe. Bonke ngibatholayo, habana liqiniso bangithandela inkomo zami, bangiphula inhliziyo, siveze themba lami wena ukweyama insindiso yomkhulule moyeni wami uthando lakho longiphilisa.
Ngabu wena lo Luvele mapushe nam wento. Ngabu wena lohla levezwa ugogo. Senkathele. Senkathele.
Sikuthele ngenyoko gigiza ntombi indala khona okumela shintshe isibongo bathi kuhle kwethu wena uhlanganisa ihlobo ngidonsa ibheshu siphi isidwaba ekhanda kumele athwale isikhono ugogo uyathokoza usukumile uyadodoka khulile uyakhokhoba usha kancane uyacothosa wena ngizokudodosa kima usoze wasokola winyathela ngabantwana umuhla udingo zokuphophola ngiyabonga ntombi indala ukungibonisa impali vuka umuzi kababa hiyajabula inkabi walethwa yidlozi angiwadinga amakhambi khululeka inhliziyo umoya sekuphele nenkani
Lohla luvele mapushe nam wento. Ngabu wena lohla levezwa ugogo. Senkathele.